No te ata tonu nei whakaputaina e te tama o te māraikura, e ti te whai harawira, a hone harawira i te pānui mate. A e tangi hotu ana te iwi Māori whānui, he whakanui, he whakamaumahara, he whakauano hoki i ngā mahi nui ana i ngā tau. Hoi anō, he whakawhānui ake i ene kōrero e mihi atu ana ki a te heamana o te runanga o ngā puhi ki a Meremangu. Tēnā koe.
Kia ora hoki, koe te whakarongo mai nā ki tēnei pānui kunātu ki te ao. Hoeno, ko tai ki te tōna wā, ngā mihi nui ki tāna whānau e pīkau ana te mahatanga o tēnei āhuatanga. O tēnei mea, e rereke tōku he whāia, ore kau e rereke atu iwe tahi atu o ngā whāia, engari ko te mea kē, ko te tana hine ngaro, me te koi anu hoki o e tahi atu mea, engari ko te mea kē, he wahine wā, he wahine hakama, horekau ia i wehi te tangata aha te ako wai. Ka putu i roto anu i tērā, he ngāwari, he taha ngāwari anu hoki tōna, ki te ātawhai, ki te whakarongo, ki te poipoi a koe, aha pēhea te taimaha o te tahi take, aha tia pēhea. Ka haere te koe ki te kōrero ke aia, ka whakarongo ia ke ako, ka āwhina ngea koe e ia, tainoa ki te wā ka puta koe te auritanga.
Kā rawe hoki tērā. I nā tata nei, i te kōrero mātou ki etehi māngai o ngā iwi hurinoa i te motu, me te nui hoki o ngā kupu teitei ka tau atu ki runga i aia. Nō reira, hea hao hia hia mō ana akoranga hare ake nei.
O te mea tuatahi, kia mātou o ngā puhi, ki te whakarongo atu ki tana reo, e horekau e take o ngā tāne e wehiei i te reo o ngā wāhine. Tae e tātou ngā mea e rua, te ātawhai, te tahi, e tuku, ngā wāhine kia whai reo i runga i ngā take o Waitangi, i runga i ngā take o Ia Marae, tēnā koe, tēnā te mahi, tēnā hapua. Waitangi, horekau he tahi, hei reira, tōna tikanga ki reira ngā reo o ngā wāhine.
E hei whakatepe ake i a tāua kōrero e whaia, hea ngā whakaritenga mō ngā puhi i te neiwā nei, i mua mai i te tangihanga?
Kei te tatarira hoki e hanga whakaritenga mai i te inga kōrero a ngā kuia kaumātua me te whānau a te pōnei, e ha te pairoa mōna nā ko mōhio mātou me pēhea te mauia mātou aini ake. Engari mo tei, horekau tātou e whakariri ana mō wēnei momo āhuatanga. Engari pupuhi mai te hau, tau mai te tō, mōhia na tau a ka tae e tātou ahatia te tata mai o ngā rangatira o ia iwi puta noa i Aotearoa e ki Waitangi a ngā rā kei te haere mai. Ahatia te rā o Waitangi me te wiki kia noho tahi tātou katoa ki Waitangi ki te kōrero rero. Ahatia wera mea katoa ka haere tonu. Ahua rere kēpea, engari ka haere tonu wena mea katoa, pae ngā puhi tēnei te hiki i roto i tōna āhua rongo nui. I horekau te mea i roto i a New Tireni i a Aotearoa nake, engari i te moana nui a kiwa, i tāwāhi, wera āhua tanga katoa me pai whakaro tātou mō rātou.
Tēnā koe.
Me taku whakautu atu i te tātou wana tino take, horekau a ngā puhi tuku i tōna rangatiratanga. Kei konei tonu, kei te tatari tonu ngā puhi, kia horekau e meana e kia kotahi te reo o ngā engari, kia kotahi tō mātou tūtahi ki te kōrero tahi ki te krauna, me te whakatau. I ngā mea ka tae a te whakatau mo tēnei wā, we tahi atu pea me waiho kia tāra, mo te tahi atu reanga, wera āhuatanga katoa, ko tai ai nei, i te mea kehau nei ko te tino hehi a te kuia nei, kaua rawa ngā puhi e tākahi kahi ngā kawena ta tapu o mātou tūpuna, engari kia u, kia māia, nā kia kaha mātou ki te kahi. Ki te whakanui i wera kawenata e rua, me te aroha nui te tahi ki te tahi, kia anga mua ma a ngā puhi.
Kāra wai hoki e rā kōrero, mutunga ke mai o te rangatira e whāia. Nā runga i te mōhio, kua pauki a tāua te wā. Nō reira, he kōrero whakakapi ou?
Hoi no, i te mea ki tō tātou whāia, tō tātou karanga maha e tēnei wā, ka mihi atu kia rātou kei kona, kei te hāpai, kei te āwhina i wena āhuatanga katoa, kia haere pai, kia tukuna ia i runga i te pai. Aha tia pea we tahi o tātou e kore rao a kia ia, e kore tae a te pēhea, nōna te ingoa ka rongo nuihia i roto i wa tātou hitori Māori Pākehā, o atu, aha te tā wāhi no atu ko tuhia ke tōna ingoa ki ngā hitori mo te tū mana motu hake o ngā iwi taketake o te ao. Nā, ka atu, mihi atu kia hone, taua ko Hilda, me te whānui tangātu o me kahi hoki, te mea te mātāmua, me te whānau. Ki tāna tamahine kia rāina i kaha i te puipui ai e wēnei taumaha. Kei kona te ngākau ā, whakamau maharātu ana kia rātou i roto i tēnei wā o te taimahatanga me te mōhio. Pātia pēhea, he rawe ngā mea i oti tana i tō rātou whāia. Kia rongohia te reo o tātou ngai Māori. Mahatua wana hoa i hīkoi roto i wēnei hīkoi porotehi, engari te mea ko ia, te mea mutunga kei konei tonu, ka mihi atu, mihi whānua te kiaia me tana whānau.
Ngā mihi nui e rā kōrero āu e whāia, hono ko pauki a tāua te wā, no mātou te maringa nui, te whakarongo ki a koe me au kōrero i te rangi nei. Ngā mihi nui.
Ngā mihi, kia ora.